Tavern Rock Music.
Canto.
Ah, to open. Ah, to open your eyes, you the lady. You cross your heart, you make me fainting. Ah, na ino mukwana mochi na zikiza. Ba menyo mtima isho ne zikiriza. Zivirisa maso, love you so mtima. Baby, love you so mtima. Kwa badi nyo tandi so kunega iliza. Like the moon, that the man yinge chizikiza. Rachi wakiriza. Okwa gala, rachi wanzikiriza. Rachi wakiriza. Katonta the man yinge chizikiza. Rachi wakiriza. Rachi wanzikiriza. Rachi wakiriza. Katonta the man yinge chizikiza. Walinga meti tonja gala. Atifasi. Nanjia ya chokola, baby. Chusa mbio kola, ni mumazi ya ngamba, nti wansala. Nchima njini ya kunyiza, nsonyi wa mutima njina mwakabuza. Na irachi. Love is strong, you break my heart. You feed on me like a honey cut. I'm trying to tie my heart with a nothing. Kunjangala tatangukago na yotani sobwe fulanga mayengo. Oh yeah. Mujino tampuli adobo zilio. Nganza kurani la gadi mchifu wacho. Na irachi. Rachi wakiriza. Okwa gala rachi wanzikiriza. Rachi wakiriza. Katonta demu manye chizikiza. Rachi wakiriza. Rachi wanzikiriza. Rachi wakiriza, katonta demu manyinge chizikiza. Lasiti kivoko zenu last chance. Mumfuka mizanyo kumavivi wansi. Nasika mukwano mkungu devu chai.
Nasori koze nyiji wa kucha matai.
Don't tell them money, it is a kiss. Damn, the end. Galaxy boy.